Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Sio leo toka zamani, mnyama hana mpinzani. Atushiki kikikiki, atukamati kikikiki. Watoto wada, watoto Msimbazi. Ita mashabiki kikiki, umeanza utiti titi titi. Na msimu huu, kombe Msimbazi.
Simba,
nyama.
Sio huyo wa picha mnyama,
nyama.
Huyo ni wa Insta mnyama,
nyama.
Huyo utopolo mnyama,
nyama.
Nyama,
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 nyama.
Wa vikombe vingi mnyama,
nyama.
Anaupiga mwingi mnyama,
nyama.
Unyama ni mwingi mnyama,
nyama.
Nasema, unamjua Simba,
nyama.
Kwa kimataifa mnyama,
nyama.
Mnyama nguvu moja mnyama,
nyama.
Anatupeperusha mnyama,
nyama.
Nyama,
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 nyama.
Wa vikombe vingi mnyama,
nyama.
Mataifa mnyama,
nyama.
Ana upige mwingi mnyama,
nyama.
Hatushiki kikikiki, hatukamati kikikiki. Watoto wada, watoto Msimbazi. Ita mashabiki kikiki, umeanza utiti titi. Na msimu huu, kombe Msimbazi.